Amahubo 105 verse 1. Bungani uJehova nibize igama lakhe. Nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. Verse 2. Hlabelelani kweni mubele nikhulume ngeyimangaliso zakhe zonke. Verse 3. Sibongene egameni lakhe lingcwele, masithokoze izinhliziyo zabafuna uJehova. Verse 4. Funani uJehova namandla akhe, nifunisise ubuso bakhe njalo. Verse 5. Kumbulani imangaliso zakhe azenzileyo, nezibonakaliso zakhe nezahlulelo zomlomo wakhe. Verse 6. Ninanzalo kwaAbrahama inceku yakhe, ninabantwana bakaJakobe abakhethiweyo bakhe. Verse 7. Yena unguJehova uNkulunkulu wethu, izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke. Verse 8. Ukhumbulile isivumelwano sakhe kuze kube phakade, izwa yala ngalo izukulwane eziyizinkulungwane. Verse 9. Avumelana kuso noAbrahama nesifungo sakhe ku-Isaka. Verse 10. Wasiqinisa uJakobe saba ngumthetho, naku-Israyeli saba isivumelwano esiphakade. Verse 11. Ethi ngizawunika izwe laseKhanane libe yisabelo sefa lakho. Verse 12. Lapho bengcosana ngomumo, yebo lapho bengcosana futhi babe izihambi kulo. Verse 13. Bazulazula ezizweni ngezizwe besuka kulomluso beya kwabanye abantu. Verse 14. Akavumelanga muntu ukubahlupha, wadinisa amakhosi ngenxa yabo. Verse 15 ethi, ningathinta abagcotshiweyo bami, ningona abaprofethi bami. Verse 16, futhi wathuma indlala phezu kwezwe, walaphula uzime lwesinkwa. Verse 17, wathuma indoda phambi kwabo, uJosefa wathengiswa abe isigqila. Verse 18, balimaza inyawo zakhe ngamaketanga, waboshwa ngensimbi. Verse 19, kwazi kwaba isikhathi elagcwaliseka ngaso izwi lakhe, izwi kaJehova lamhola. Verse 20, inkosi yathuma yamthukulula, umbuso wabantu wamkhulula. Verse 21, wamenza umphathi wendlu yakhe nenduna yezinto zakhe zonke. Verse 22, ukuze abophe ikhulu zakhe ngokuthanda kwakhe, afundisa amalunga akhe ukuhlakanipha. Verse 23, u-Israel wayesefika eGibhithe, uJakobe wagogobala ezweni likaHamu. Verse 24, wandisa kakhulu abantu bakhe, wabenza babe namandla kunezitha zabo. Verse 25, wayiguqula inhliziyo yabo ukuba bazonda abantu bakhe, baphathe inceku zakhe ngobuqili. Verse 26, wathuma uMose inceku yakhe, u-Aaron abemkhethile. Verse 27. Benza phakathi kwabo ibonakaliso zakhe neyimangaliso ezweni likaHamu. Verse 28. Wathuma bumnyama wenza kwabamnyama, kepha baphambana namazwi akhe. Verse 29. Waphendula amanzi abo aba yigazi, wabhubhisa izinhlanzi zabo. Verse 30. Izwe labo lagcwala amasele, nasezindlini zamakhosi abo. Verse 31. Wakhuluma kwavela izibawu nezinsensane emaceleni yabo yonke. Verse 32. Wabanika isichotho saba imvula yabo, amalangabi omlilo ezweni labo. Verse 33. Washaya nemivini yabo nemkhiwane yabo, waphula imithi nasezweni labo. Verse 34. Wakhuluma kwavela isikhonyane nezinkumbi ezingenakubalwa. Verse 35. Zona zadla imfino yonke yezwe lakubo, zaqothula nezithelo zomhlabathi wabo. Verse 36. Washana mazibulo onke ezweni lakubo okokuqala kwamandla abo. Verse 37. Wayesebakhipha benesiliva negolide kungekho ntengezelayo emndenini yakubo. Verse 38. IGibhithe lajabula ekuphumeni kwabo ngokuba ukwesaba kwabehlela. Verse 39. Wendlala ifu lokubasibekela nomlilo ukukhanyisa ebusuku. Verse 40. Bacela waletha izingwaca, wabasuthisa ngesinkwa sasizulwini. verse 41, wavula idwala kwampompoza amanzi agobhoza emahlane njengomfula. Verse 42, ngoba wakhumbula izwi lakhe elingcwele no-Abrahama inceku yakhe. Verse 43, wayesekhipha abantu bakhe ngokujabula, abakhethiweyo bakhe ngokuthokoza. Verse 44, wabapha amazwe abezizwe, badla isithelo somsebenzi wabantu. Verse 45, ukuba baqaphele imiso zakhe, bagcine imithetho yakhe. Hallelujah.